I'm at zenbury.com. Super vibes. Super vibes.
Yeah, me music and the trap.
Natubele pafupi ndikuzaiwe mari zamutima manga ndiyankule ndisayankuliro mari zoti nakuona nakukona nakutemwa iwe mari chendo samangike ungobwela uzakhale pachidali unazikunyadira chifupi usiyandikira timanya tizikwirana. Ndikufuna tsikunyalira chifupi utiyandikira timanya tisikwirana. Kakuona ndiwira ntima wanga umawira kena ntima umalira nkawa imazandikwira maliwe yakula nisanje nisanje.
Kuna mize kukuzolo wela kwanga ndiko chuluka moti ndikango deka ndeka ndeka mutuma za chita jenka kantima kuzango tukuka kumati na mwali alikutia kutani nindani nituduta kuchimwa zina zinkani ngati chikondi ndisanje ndekuti neyo ndine master ndisi kupasa romansi ya chifaransa kupyocho na nangati call it French kissing ngati ndili down sunga fusi what I'm missing. I talk about your body now excuse me that I'm switching the curve on your structure but then you're not even hissing paka kala fanzi ndi mafuna nyande nawe koma sindi funa muntu wina atokane nawe ndeti chivufu cha dzuka cha funda nkane za vuta ndeno moto buka buka weka mandi panga cooldown kakulona ndiwi na ntima wanga umawi Jimba umari rangawa Nima zandi guira mariwe Yakula ninsanje Ninsanje Yakula ninsanje
www.amadzambiri.com.